Oyo Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Kede Kabaru Jame Fulfulde Alal Bar Sapo did Lur October Hitani 2016, Jenna Yam the Sukidu Studio Tamani Meda Tawale Meso de la Presse, Topomokodo. Jutino not Okabaru Judy Yumor Wagalo Gany Kanti want to Ugi Jam the Tom. Sekirabon competitive with the Gubal Castle Bangi Castle Lesa Halidi made in Ningalto Gubal Dun Jalin no Dutted Kel and Sarbi Canyon Darningalto Gubal Lesa Halidi made in D. On the top of the quality with the Walla Fuqua, so they had a good and bang of worker fully Sahali, Nisona Caldon, a coral lady made in the canyon when the Esa good what to junior. A little foot the canyon of Bomoko Hotel, Arande Rope, a Kunifananga, no hotel to Faro, and what they carry do the quality of Gully the mood that they would do a good what to junior. Yalla ciotta be pharmacie ngaji leedi meden di wattu jonde be gondi hokkudo suka be hakkilaji lobbiti no fadi ciorda poele ciotete leedati di le majjum be ngadi kawtal mabbe kenya do won do bomoko do wattu jonde be jehi ekkol noddete do mamadou konate be gondi hokkuto suka be hakkilaji lobbi sekirabdi won sembe kabaru yidi min jogni on do bette hande di batte radio di fa gasa bismillah modon e hedade Gubal kessel bangi lesa haledi meden di ngal jallini burdabe noddete kel ansar ardi wakkar jono ngal do gubal be noddiri ko hemabe congrès pour la justice dans la zawad le majjundu be bi ko ni faana mabbe faab jeyal hono be kaani haybirde yimbe le gombe les régions tumbutu kani e tawden tiagal mudu be bi be ngaram be tawe no kaldede kawrangal hantabirede le leedi meden di fa kebe famtade kede Muhammadu Samaseku
saledi malindi be dorike gubal kaptongal gongal imade gubal CJA hunchande hore golleji talkur jam e dejerandu buri fuf les régions ngaji tumbutu e tawdoni ministre kiddo ko mani do kabar golle ham ak mamoud woni lamido tafun gubal ngal kaltuno do kabar soldats en gubal ngal yo colonel abbas ak mohammed ahmad ngonno do l'armée mali fadma ko dogude yadi to gube ACA e MNLA gubal CJA ngal kel antasar buri hewde hen kolitivide imade magel wattande hakkille golleji talkur jam e dejer aljendu honjo tobe hebe kolitivide wayde denagu e kanyadun ko kejabe lam ngal ali raison ngaji di lati sababu jo ingul gube kewde be mbihidun dakagul habotobe hibbe kangul wadede e leku warata ko jeeda sababu jo ingol gube kewde
fa hande ngal do gubal dum woni jeyabe le jallini no dirtede kel ansar di wakkati jono be mbibe beltiki sanne ko ngal do gubal darna le sa halledi meden di sabi de be mbidum waran hunchande hore wattu jono hono himmeji jallini mabbe di ngori le sa halledi meden di tagal mudu be mbibe ngaram e tawe no kaldale kawra ngal han tebered le leedi meden di kede goto dum woni jeyad do le jallini di be noddirte kel ansar di ko halido hen do focci tango Muhammadu Samaseku
le premier objectif du mouvement
render imade gubal ngal daranaade kabaru denagu region mulam o yegiti fay gubal semangal yegiti yimbe le gonbe tunbe kama dun jamaare tunde be burdabe buri fu fewde jeli ju ingul gubal darantongal denagu mabbe fadde golleji talkundu kebal lawul gubal ngal ana watani hakile sanne kabaru talkurundu ka wakat jun o fay goto dulla tilalaji golleji talkurundu denno goto imade gubal ngal be faabaade golleji talkurundu hebru lawul yonal fuf ko ciuden tadale godude de
dunki ande be hodo kolitiwid le hen wattu joni o be bi sa ƴewi sababu ko kaldal e kawrangal wondi e sagude le leedi meden di dum wadi wattu joni o so gubede an jaha wakkati fu e be de hewde le leedi meden di fa hande be do dunki ande kolitiwid an hollita wiide du wattu joni o gubal no tirtengal azawad ngal e ngal wondi e buytirade bawde kede kanko noddirte Suleiman Drabo yo jado kabaruji on bindo to journal noddirtengal esor tongal ko mo halido hen do facci tango Ousmane Niali Boudi
quand vous voyez la situation actuelle
ko jidon jon dun en kana tawel do dun illa kaldangal wada ka watteno gube kana mu inede nyande fu wattu gon en joni o ana hani tawe en jappeke do ngal gubal kesan noddirtegal CJA le gubal sema ngal yalti sema wondi e feccude imbe jaleñ gombe le magal be ngoni e yaltude ana mo ina gube kesse cakide magal e ngal way sakade sini jukkirini ko sabe be ngada dun faabe keba nafa kaldal le kawrangal joti mabbe do don woni sini kabaru o jotteke golleji di pudda mo waden no wira wadirteni sini dejere wadi kidal gube de ummuta ndaro jamta ngidum mabbe be fuube kollan wiide be kandi do woni hakkille mabbe de be moyina gube de joni nena en sullini ngal gubal CJA holliti e jaal leñol kel ansar hedani kel ansar ne fay ko boya dun horejo fina tawaji mabbe no mama dun o kabaru jibe gol jaal leñol e kabaru ji yogaji le sahangal
dans le paysage du nord
sekrab holitinde wiide jena yamde hebi silimaaji nayi do radio jamana jenne do bayne tri mi joju modo e hlamen bemal ande gal mi noddata phase Facebook e compte Twitter studio tamani kawrital fuddi kenyan do bomako do gal do kawrital arande wal roobe lo gombe lekkiri duuji di kanyen pewni gal do kawrital le majjum be ngaran be kullita le leedi meddi di kudde de be gondi e moddinde lekkiri duuji di fa hande kanko lamido de do waldi dum roobe lo gombe lekkiri duuji di o holliti wiide dum wadan sababu du wattu jono sam diida e yimbe walobe leedi meden di kede kanko no dirtede madam nyakate gundo kamisoko kanko no horeje de do walde ko mo halido hen do fatti tango muhammadu samaseku
c'est la première édition cette année mais
ikka woni ko ngal kartal fuddi kam kultam wiide dar amen kana yebede e le kabaru yiriwe min kulitambe dun wiide mi gana fe jodi be nintan min ngonde wadde imadaraji der region amen o wattu ne men jiide horeje appe kam e kanye secrétaire général mako o e kuliti ko mabbe bangal ko mi ngadi ko yimbel be kumbita ka lawko hada be fe wadde bawde mabbe iwdi kay yaadi kidal yaburade bamako rewbe be fuf ana wono don o ng ngaydi ana wundi e fabaade be ka kawrtal ngal latto sababu be pamana ko heewi rewbe yobbe lekkire dubbe bibbe leedi maldi dun pamam wiide wakkat joni be do rewbe ana bawani ko heewi min mila wiide min darani ko heewi bangal yirewere e kabar ngure
development et surtout dans la sécurité alimentaire
yimbe la ciottobe pharmacie ngaji leedi meden di wattu joni be gonde hokkudu sukabe wonbe le nokkobe hakkilaji lobbitinno foti ciodo poddele ciottete le dati di le majjunbe koliti wiide du kenyebe gonno du nokku no dirtede école mamadou konate do bomako do wattu joni be kokki sukabe hakkilaji lobbido heno di do golleji ngori irume hejo golleji mabbe be keji nyalane kejenan du won yimbe la pharmacie ngabe gombe leedi meden di kede kanko docteur alfred dambelo kanko yo goto du won yimbe sotto pharmacie ngabe le nokko ko mo hali do fati tango muhammadu samaseku
nous avons visé les enfants
min kinike sukabe bangal yejugol fodde bonde de sabi min mila wide be de sukabe ngoni jangumeden denos neddo anidi humpitinde jamare de sa nawturike sukabe tan idum yawi hebdu law sabi kumpitan hono mabbe sukabe sarbe sukabe jamare de fufdun heban kabar mudun kama dun hikka min dawri sifa jande be denore sukabe famu cuudi le koddi fufdun mun cubbi an hari jamare de humpitan no haniri salla be anda do chafaje kantide kebeta den be denoto nawturade chafaje bonde so neddo sallayo suddo gotoro ma sescom hani yaade yowtaade ciagal dum joom hokkede ordonnance latoro sababu joom heba chafaje kantide e les pharmacies o hewta dum cellal makko no yawiri
les bonnes doses pour un traitement adéquat
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sikirabe jurnede jeyelo dun ne les réseaux ngaji meden di en puddiran do gawo do be kolliti wiide sukabe di do an gonno ton li ladde be dubu mu en barta sappo e jeego kany en jeso njani briton e bombore gonde do bombore feetiti ton ko suko goto heddi kili hen goddo du parmi se ndu to gawo to en gardan faado kay do be bi kawrtal fuddi ton ila altiner dabbi non de koni faana ngal do kawtal faabe jewto wakkati jono non diyam ceni dam hani hibrede to kayto tagal mudon dubbe do yimbe la wonbe ton humnibe kabar diyam ceni dam bebe paminte faabe yayal honobe kani hokkirde jamaaru wonde ton fu diyam danni be ngal do kawtal walde no detete pa jise se ndu to gardan faado kuli korodo be bi todu kawtal gongal fuddi ton wattu joni obe jaawo yello hono seriyaaji kandi huncande hore sukabe leedi ne en di kani yaadini reede wattu jono de ngal do kawtal ko yaati himbe noga en jaddam huminibe hakkeji sukabe leedi ne en di an gonno e maggal wakkati jono be dam famine no hakkeji sukabe gori le nokko dalni do do golle walde ne no detta aproes no do kollitiri wiide se ndu to en garantimini rem faado yoro sodo be bi ko yaati himbe le noga e nayom ro ele humminibe kabaru yirwere sukabe famabe kanyen gondi e famine to ila li altiner debbe nonde koni faana ngal do kawtal fa tay de do rewbe le famabe be ngaabe mbaawi darna don sukabe jangob ton jardin d'enfant fa be do sukabe bidde yalla hono kabaru kantin ngaji mo kan huntin de ton hore lanni do do golle walde no de te ve children sekirabe sembe kabaru di min jogni on do bete hande di idini holitindi wiide gubal gongal kasen bangi le sa halleedi meden di ngal do gubal jaalenil golbe no dirta kel ansar kanyu ardi ngal do gubal be bi ko ni faana mabbe du faabe dia wattu jono yalla hono be kaani huntinirde hore yibbe le gobbe le laamu tawde ni kanyu e laamu tumbutu le sa halleedi meden di tiagal mududu be bi be ngara wattu do koyde mabbe le kaldo e kawrangal onde to wobbe ka kolliti wiide ko kaldale kawrangal tabaka leedi meden di ko dum won sababu wattu jono so de do gubbe banga wakkati fulle sa ha leedi ni le majjundube kolliti wiide gubbe no tirtod azawad en holliti wiide wattu jono sembe di mundu en gondi e buytaade kawrital gongal fuddi kenya do bomako do kawrital arande wal hono roobel gombe le kere duuji e leedi meden di wattu jono be do roobel be ngaram be kollita jamar de hono ko be gondi e gollu le kere duuji di fa yottu en demaji e ko nande e mudum sottobe pharmacie ngabe gombe le nokkobe wattu jona be gondi e famminde sukabe be kokko do hakkilaji lobbitino fati cioda poddele ciotete le dati di wattu jona be gondi hokkude be hakkilaji kutteji tongilde de do poddele holli tamde kenya be gonno do école mamadou konate to be gonno hokkuto sukabe hakkilaji lobbi secrétaire di wonon sembe kabaru di min jogino do betande di kafande kede heedade honno andir do no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalamu